shankysupplier.com.
Eh, Zito.
Ha. Ndo badi mtoto wa kitaa. Badi, 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 badi.
DJ Makochari.
Wale, wale, mama.
Wasikushike sikio, kanachada ilema.
Wale, wale, mama.
Marafiki wanafiki, wakina Salima.
Wale, wale, mama.
Wasikushike sikio, kanachada ilema.
Wale, wale, mama.
Marafiki wanafiki, wakina Salima. Kosa basi nivumilie. Kama makosa chumbani niambie. Shida na laa zote za kwetu sie. Matatizo changamoto sinikimbie. Siku nkikosa basi nivumilie. Kama makosa chumbani niambie. Shida na laa zote za kwetu sie. Changamoto matatizo.
Wale wale mama.
Wasikushike sikio kanacha dilema.
Wale wale mama.
Marafiki wana wakina Salima. Solemba, solemba, solemba. Solemba, solemba, solemba. Solemba, solemba, solemba. Shika kisimu cha tochi. Na unga unga ni kupe simu ya tachi. One day, sunajua niko saiti. Mina pamba na lakini mamba metaiti. One day, bustani nitamwagilia. Napenda navoimba unanisifia. Mapenzi mweza kesia. Na ndo maana nyimbo zuri nimekuimbia.
Na jikoni kukinuna wewe usiwaze mtu. Italeta pateni bila kupita mitumba.
Na kibodi, hana wakwa kia natamba nae. Na bokela, hana wakwa kia natamba. Kikuwa fula, mambo ya stasi badai. Tuseme mbadai, badai, badai. Badi, badi, badi.
Hino mimi mtoto kita. Nikiwa sambamba na kibodi cha moto. Doze, doze baba.
Chawa, chawa. Ho chawa, kibodi nyo chawa.
Chaira again, bente again, Benzema.
Champion in middle tower, hanisalime mwana bokela, bokela mishindo. Baba Freddy, hanisalime mwanangu malolo, wazio beach koma. Anakubali sana Yankees, wazio Ibiza gang, gang. Wazio bondeni kwa Mandela, wapikimu wa mkoa. Anakubali sana wazio beach punch, KD familia. Wazio Tabata mwananchi, agianane. Anisalime Sudi Brownie. Mapoda, mapoda, bigi, baba mo. Manager mini jitu na roya ke.
The house.
Kibodi on the mix.
Shanky Supplier.com.